This is an MUT Radio podcast.
Show is Katsako Jengamanje 12:31. Abantu, they are waiting for the Farmer's Corner with Umiste Masango. Umiste Kulegani Masango, a visionary leader and the CEO of Masango Agri Services and Farming, with a passion for agriculture and a commitment to empowering the youth in South Africa. Umiste Masango is a driving force on Mele Uskimenaye Lapanagui agricultural industry. And today on the Farmer's Corner, we are honored to be joined by Umiste Masango and sikhuluma ngani namhlanje, management of the factors in a farming business. Mr. Masango, good morning.
Good morning, kunjani?
Sikhona mfethu, wena kunjani?
Ngiyaphila.
How was your Passover?
Ngabele right mfethu kakhulu.
Ah, bungayanga ke konzeni.
Ubani uzosala chelele wena mose esontweni, inkingi lapho.
Yeah, ubani uzohleza ebhekisi ifarm lapho ke. Singena kwi Farmer's Corner. Before singene ku Mr. Khulekani Masango, siqale la.
Let's get farming on the Farmer's Corner with Khulekani Masango.
Let's get farming on the Farmer's Corner with Mr. Khulekani Masango. Mr. Khulekani Masango, sikhuluma ngemanagement of the factors of a production in a farming business. What are those factors that we are speaking about?
Oh, okay, but so if sikhuluma ngama factors of production, we are back to EMS.
Yeah.
So I'm a factor of production, including land, human resource, capital, the entrepreneur.
Yeah. So all these factors now, Ayenza, if I'm low moon to go to Nali Hambegal.
Yebu. If woman is here, if I'm not going to.
Yeah. So now, how does one acquire in land for farming? Siyazi ukuthi na umhlaba awukho sufficient, especially for the black farmers. So how does one acquire the land for farming?
Oh, okay. So umhlaba is the primary requirement for any agriculture production. So ngaphandle komhlaba iagriculture ayikho. So umuntu ke kuze akwazi ukuthi athole indawo yokuthi alime, ukuqala nje ungakwazi ukuthi uthenge indawo.
Yeah.
If uthenge indawo ungasebenzisa imali yakho, if unayo imali okanye uboleke imali emabhenki.
Yeah.
Uma uboleke imali ke kuthathe bakunikeze noma 30 years ukuthi uyikhokhe back loo mali.
Yeah.
Kodwa siyazi ke the longer it takes ukuthi ukhokhe back i-loan, the more interest you're gonna pay. Enye option futhi ongayisebenzisa is to buy an option.
So yeah.
Buying an option, awuyikhokhi yonke imali yokuthenga kulese, mhlampe bazothi indawo yo 10,000. Mhlampe if you buy an option uzokhokha only 10,000. Let's say uthi ngizoyithenga indawo by December this year.
Yeah.
You only paying 1,000 for buying an option. So if it happens ukuthi uyashaya umhla ka December, then mhlawumbe uyabothi le ndawo le ayikho fertile noma ayihlangananga imali yokuthi uyithenge, then you cannot ungadecide ukuthi awu-exercise option to buy. So lokho kusiza ekutheni-ke i-1,000 alibuyile lof buying an option to buy land.
Yes.
So kusiza ekutheni if indawo ingabi favorable for wena, uyakwazi ukuyiyeka. But if iba favorable ubona izokuproducela kahle, then uyayikhokha yonke imali uyithenga indawo. And also une-sharecropping. With
yeah.
Sharecropping ila khona umuntu ethi mina nginayo indawo, wena unamandla okutshala, wothi uzotshala uzongipha ezivunweni zakho into engayo, then leso sivumelano nje kube kuphela. And then bese sibeka next down this ukuqasha indawo. If indawo uyiqashile-ke niba nesivumelano umuntu ozoqashisela ngendawo, kuye kube ne-subordinated agreement ne-unsubordinated agreement.
Mm-hmm.
Which is subordinated agreement, kila khona ukhokha i-rent after you have paid all the expenses of the farm. So layo kunama-risk amaningi, ngoba kungenzeka ukuthi usukhokhele onke ama-expenses e-farm ayisayaneli imali e-rent.
Kodwa
umuntu enisenxoxisene naye usukazi ukuthi if kwenzeka kanjalo it's okay, iyaqhubeka. So nijwayele ukuba high-ke i-rent yakhona ngoba iyazi ukuthi inama-risk. Then mese kuba ne-unsubordinated. I-unsubordinated ilo yona ngoba ayikhulumisi. Uma nje kuphela inyanga uqala nge-rent yendawo ungakakhokheli lutho lona. So yena uyazi showcase uzoyithola i-rent yakhe. So ya izona indlela ongakwazi ukuthola ngayo indawo-ke lezo ukuthi ukwazi ukutshala.
Mina ngisasele laphayana kwi-shared cropping, like mina ngiyatshala khona umuntu ozodla mahhala nje.
Yeah, in the
yo. So now there is a land, I have acquired the land. So how do I make sure Gutena I'm using the most, or I'm making the most of the land that I have acquired?
Oh, okay. So mina nje kolokuseni ngu agriculture sonke because we want to feed the nation, we want to end the poverty.
Asifuni
bekhona umuntu olale engadlile.
So
ngikholekutheni if ungakwazi ukuthi wenze sure ukuthi you feed as many people as you can. So ngalokho iprofit imali izoyiqhamukela yona. So uze ukwazi ukuthi uyakwenza ke lokho kufanele wenze land use planning. Ila ngisintakala khona ke mina futhi uyangifonela nje ungitshela ukuthi udinga land use planning.
Yeah.
Then ngibe sengikhuluma sengihlala. So land use planning ila khona sibheka khona ukuthi ufuna ukwenza iphi enterprise kuqala.
Yes,
ufuna ufuye inkuku, ufuna ufuye inkomo, imbuzi, or ufuna ukutshala. And we must check indawo yakho ukuthi yini ivumelane. Because kungenza ukuthi mhlawumbe ufuna ukutshala but indawo yakho is only good for ukuba yipasture land. Ukuthi ibe yindlela nje ukuthi kudle inkomo, kudle ilwane yabona
lonto. Yes, yes.
So kufuna sicheck indawo yakho ukuthi ivumela ini and also check amanzi. Ukuthi amanzi akhona, nakhona amadamu, khona umfula ukuzokwazi ukuthi kumbeke ibhoholi. Uzokwazi ukuthi uchelele if utshalile or ilwane zakho yiphuzo if mhlawumbe ufuye izilwane. And also still futhi sicheck imakethe.
Ukuthi
how far is the market nala utshale khona. Ungathi utshale lana but imakethe yakhe isegoli yabo ifuna cost you.
Yeah.
Ukuthi ukufama uya egoli. So that's how you can make sure that you make use of your land.
Mm. Now, let's get to labor now, or what we call the human resources. How do I manage a human resources or labor of in a farming business?
Oh, okay. So, manage human resources. So, three that you can manage your human resources.
Yeah.
So, if an inflow into the business, it also go cash a corner napo. Let's see when flow within.
Yeah.
Bese siba ni outflow or flow out of this business la khona umsebenzi eyeka khona ukusebenza. So with the inflow la uqasha khona uyayeke ukhiphe ipost sometimes ukuthi kune position ethize ufaka ama requirements akhona.
Yes.
Sibona kuma newspapers or ku internet uphuma ama post okanye wenze ama referral ila khona umuntu osuke esebenza ngaphakathi ukuyena uhambayo eyothola umuntu ukuthi sidinga umuntu ofidinga umuntu ozosebenza kanje kanje. Into enhle ngama referrals ukuthi akekho umuntu ongayolanda umuntu ozomphoxa.
Yeah.
Uma ngathiwa nje wena hamba ufuna umuntu ozosakaza naye lapho. Uzokwenza sure ukuthi uthola umuntu ozofika igama lakho aliphakamise lapho emsebenzini yabo.
That's true. Yes.
So usenza kanjalo ukuthi sikwazi ukuthi siqashe. Then uma uqasha ke kufanele futhi uqale kube khona iscreening. Iscreening ke siyahlungaka. Uma kade kuthiwe kuma requirements singa ubhale needs ifuxekuzile CV yakhe sayidini. If you step in one page CV when I was like my page out two.
Yeah.
If we select it, the sister screen and lapus, I check my requirement to meet our requirements.
Yeah.
Then you must have solely about meet our requirements about and then this case I must say you are interview now in a poor. In love we could mail up on our way now.
Yeah.
Then the interviews, Makulaman interviews, then you don't want to connect at solemn seven. After solemn seven, you must have a little footage of seven. If not, I forgot to initial training. Ukuthi na umsebenzi ozowenza wenziwa kanje nakanje nakanje. Angathi umuntu mesenze iphutha besithi awazi wangikhombisa ukuthi ngizosebenza ngenjani yabo.
Uma
umuntu une experience but imisebenzi ayifani indawo ayifani.
Then
mase kuba ne induction.
Yeah.
Induction ke la khona umuntu usume introduce the business community yonkana ke. Mase siba ne flow within the business la umuntu khona eseqashiwe nge. So umuntu mase bekhona emsebenzini abantu into ebalekile ukuthi bamotivate. Abasebenzi kuze umsebenzi bawenze kahle. You must always be motivated.
Yeah.
But motivated kanjani abasebenzi? Abasebenzi khona ubaholele. Ubaholele in time. Manivumelene ukuthi umuntu uhola ngesonto. Aliphele isonto ayithole imali yakhe umuntu.
Hmm.
Manivumelene uhola ngenyanga, iphele inyanga ayithole umuntu imali yakhe ngale kokuthi alokhu uba nenkinga zokuthi imali ayisangenanga nani nani. Sometimes uthola mhlawumbe kwenzeka imali ingakeni, but bachazele in time ukuthi angeke ingene imali kanje kanje ngezinkinga ezithize nabo bayibonayo because they are in the business.
Nice.
And also, it's delegation. You delegate if you are in the business. So, I'm going to get a hand. So, I'm going to show you how to get a hand. I'm going to get a
hand. Yes.
Why? I'm going to get a hand. I'm going to get a hand. And also, I'm going to be clear about why I'm going to get a hand. Because I'm going to get a hand. I'm going to get a hand.
Yeah.
Kanti kunama qualities mina ngiwabonile futhi bengamtshela abe motivated agcina esebenza naye ngokusikhandla kuthi uyabona ukuthi kushuthi konke engiyibona kuyena e right. And also ufuna kube ne continuous training.
Yes, yes.
Emsebenzini because izinto ziyashintsha every now and again. Ukufunele lokhu bathi uba trainer abasebenzi bakho mhlawumbe njoba lapho nje sekwini nene pink eye. So uthola ukuthi uzobiza umuntu eze khona emsebenzini
ezochaza
ngethink ayo ukuthi kwenzakalani ngayo how to prevent it how uvikela kanjani kuyona staff so itraining ehlezi nabo basichaze ukuthi bayivikela kanjani bangagcini befike bethathe iphinka ngaphandle bezoletha emsebenzini
uhlekisa ngophenyana lwethu yes
bese sibake ne outflow
yeah
ilaba sebesigona ke sebephuma emsebenzini so sometimes omunye uya resigna
yeah
then so sometimes they being retrenched
mm.
So the company ayinawo amandla imali ayisayenzi nawa yekho into ongayenza so kunele umsebenzi uphele sometimes abanye bayaxoshwa ngezathu ezithize awuvele kumuntu umxoshi uqala umnikeza ama notice ekuqala
yeah
ngithi ngenza iphutha lokuqala usuyangixosha manje and also kufike retirement age uma kufike retirement age akusho ukuthi kusubosebenza la ekhaya uso over 65 years so sekuhlukweni kanjalo nje mina ngisazi ukuthi udila kanjani angisazi ukuthi udlani ingane zakho zenza kanjani abanye sometimes baye uthole mhlawumbe ifufika ku retirement age ngizolanda ingane yakho kube yena ezongena emsebenzini kuze ngibe neshow leli ekhaya lisaphila kusibeliphila ngabe eqaleni ayibona
yeah it's true
uthole abanye futhi bayashona umuntu eshona emsebenzini so kufuna beze show ukuthi uyabanakekela uya mhlawumbe enhlelweni zomngcwabo ukhona and also umngcwabo masodlulile lamndeni uphila kanjani kusube uphila ngomuntu osebenza la ikhona indlela ongenza ngayo mhlawumbe uthole umunye umuntu mhlawumbe ozosebenza ukuze lamndeni uqhubeke futhi uphila
mm. Wonderful Mr. Masango I want to know land requires i money or i capital resources human resources requires amani na i capital so how much do I know or how do I know kutena I have sufficient capital and how do I manage leyo capital ngayo
Oh, okay. So with the capital, it is the total of your current assets.
Yeah.
That's the total of your current liabilities.
Yes, yes.
That's the working capital then. So with the liabilities, liabilities, mangiwachaza nje ngokufishane ukuthi yonke into ethatha imali from the business.
Yeah, yeah.
The liability. And anything that puts money into the business is an asset.
Yes.
So ngeke ngithi ke mina i-business ilingane. So ingane kuze ikhule iyondliwa. You have to make sure ukuthi uyondla ngama assets kuze nayo ikwazi ukulethela imali because if uyondla ngama liabilities it's going to keep on taking money from you so kubaleke kakhulu ukuthi umanage imali
yeah
ecompanyeni yakho you have to make sure ukuthi ama current assets ahlezi imali kunama current liabilities
yeah
ukuze show ukuthi you can keep it safe hlezi khona
wonderful wonderful now the last question Mr. Masango will be ukuthena What is the role now, or what are the roles of an entrepreneur in a farming business?
Oh, okay. So, entrepreneur, you know, it's a challenge. Umuntu, ultimately, born in Kenya,
yeah,
abon opportunity. That's an entrepreneur.
Yeah.
So, ama roles in entrepreneur business, you go to the entrepreneur challenge. Business, you know, kufanele, ikwazi ukuthi if iyazi ukuthi ubani competition yawo qala.
Yeah.
Kuna abe competitive position ayazi competition yakhe and futhi azi ukuthi uzoba ngcono kanjani kune competition yakhe so yeah. that ama customers amaningi ezothenga kuyena
yes.
also kufuna abe visionary transformer kufuna kwazi ukuthi athathe i vision ye business ayifake kubona bonke abasebenzi so that we can all have one vision
yeah
so if sebenza sonke with one vision yena uzobalela ukuthi umsebenzi siyenze kahle And then also an entrepreneur must be a turnaround strategist.
Yeah.
So funa wazi ukuthi if your business isimo singahambi kahle uphuma kanjani. Let's say abalaleli behlangana nami the issue bayehle.
Yes, yes.
So an entrepreneur must know ukuthi ngizobanyisa kanjani abalaleli. Ngizokwenza kanjani ukuza ama numbers futhi aphinde anyuke futhi.
Nice.
And also an entrepreneur must be a leader. A leader, because with business, I was also going to work. You need
yeah.
people.
Yeah, you need
An
people.
An entrepreneur must bring up a team together and they show what the team is doing, the team is doing, the team is working with the mission. Because some of the business is working with the mission of the business.
Yeah.
So the team must work together. It's an answer in entrepreneur. The team must work together with the mission. Of the business.
Mm. Mr. Masango, thank you so much for honoring invite here to Futhi Namhlanje. Maybe you can share your social media handles and also the contact for abalaleli abasuke bekulalela ngalesi sikhathi on the Farmers Corner.
Okay, ngiyabonga mfethu. So siyatholakala ku Facebook as uMasango Agri Services and Farming, or my personal Facebook account uKhulekani Masango, and then ku WhatsApp sikhona 0844 937 891.
Siphinde futhi
0844 937 891.
Siyabonga kakhulu Mr. Masango, hamba ke uyonesa i Passover hangover lapho ke.
Alright, thank you so much.
This is an MUT Radio podcast.